Silence my kids.
Nineflavor.com.
The mix.
Spoggy
G on the beat, boy.
Yeah, yeah, yeah.
Put your king, you.
Damn nigga king,
you. Yeah. California.
Combined into
Kukuiko one.
Ukusiku ina nigga, I'm 4 bars. Intro ya kasunga ipayolo na 12 bars. Mafuni ko panika pongala denja last class. Siapa vini tiesa venzo lengeza njawe pa class. Nangada zima mboni topa kembo to you think you are. You claim to be a good manja why you are. Kumzela foko vambo funsa nani mwana nani. Fope mafika sila foma kupe paluban. Nikondo talala vake too much talk time. Pasila fasting amu tenzo menya short time. Tika kumana muli za majombo mkaenda kuinta vjati walu saka fjoto fjoto. Weekend day wa timo phone and day on ice. You taking advantage of me pantundi mwaiche. Banani petela ticket singa pai. So titelele na kanyi mboka na blow na mwaiche. Kwa kuku California kwa misisi Los Angeles. Kwe kutoka vipondo ntile expendables. Siyo menya nisa chimbwi na mukango blower. Are you fighting a losing battle?
Viva fana babalu saka.
Havana Capital City. Alola nitobese mochiriti.
Havana LSK.
Mwetisu jila makiki. Simunga ende na ise machiti.
Viva fana babalu saka.
Paone ngani kasisi.
Pamone.
Tala la tichila fridge.
Havana LSK.
Paone ngani kasisi.
Emise.
Tala la tichila fridge.
Hey. Balu saka mpera wadi ya papali katalo. Can I not forget kulima pa. Banga banga bandu langa pena mwana. Kaza chibwari ya pagana pera. Tati kwera tati vela tati vreka tati vreka. Wesu vreka tia. Don't forget the moru mafuka mwana tia munika. Kambiramu kambiramu tuka ulasi na sabariga. Kuloku kaputo sisi zunga kaputo. Ni antedoni ya sukoni ya vjambari ya hoyo. Izechi kwele pala nozi funa pide. Ijeme ubola tu stress match mwele. Ukwele mabasi upapa paki. Karikwatu ni mabasi upanga maki. Prezi kupai reskanki. Baru sakani wanjama pitomo piskori pia urebu panduri wa moto. Inaka babu kwe kwe sisiri mbuche msakira kuma.
Baru saka.
Havana Capital City. Alola nitobese mochiriti.
Havana LSK.
Mwetisu jila makiki. Simunga ende na ise machiti.
Havana babaru saka.
Paone ngani kasisi.
Pamone.
Tala la tichila fridge.
Havana LSK.
Paone ngani kasisi. Yeah, yeah, yeah. Tala la tichila fridge. Imweva kamushi mwaisi vila kukuru towni. Nakona muka muya mbonie sela clowni. Usele pusi pamiti ache peka pwela. Pami sisi tone ngava kusiva pa clown. Ga upwela kuno puwa msisi ya patogeti. We are in charge chosa kofoni yako kusoketi. Ukuba tuna espa weta wakuba kutola. Pala siva yambo sovele sankara muma bola. Nisima ningili upa what doesn't speak. Pala mbeba tamzamba some of you nika stinky. Mukali peno pala maiti ndi mwema chibola. Vaipa wa California na mwana chibodia. Olosi kwa kafe mumachitati malola. Ngasuri sharp mumanji kunotiza kusongola. Ufuna muka kasiba pontela ngombe. Bla mwari kutapundeleza na
ombe. Viva fana babalu saka.
Havana Capital City. Alola nitobese mochiriti.
Havana LSK.
Mwetisu jila makiki. Simunga ende na ise machiti.
Viva fana babalu saka.
Paone ngani kasisi.
Pamone.
Tala la tichila fridge.
Havana LSK.
Paone ngani kasisi. Kutala la tichila fridge. Yeah, yeah, yeah. Demu ni kaking yo. Set California. Kukuiko one.
MMM Beats Music.
Nine Flavor.